Heyo mbaka wa mkulembeze we guanga tulamu district yelakai sala chimba avudeo na avumirira bana Uganda abagena maso n'okubiranga baudisa banawe kunteka teka za government za leto okulwa nso wavo okulia ya parish development model emiogam ensindi ezaba vuboka sakone ensindi zaba chala disinga bana agenda maso n'enteka teka yemo bona bagenda kubiranga wakwatibwa sala chimba gamanti government ingaita munteka teka zino eyambi bana Uganda banjo kusobola okubeera ng'ebalwanyisa obwavu era mujuzi Badru yabaddewo katuwe bisinga wom
bino abyogeredde mu Town Council e Rakai wakati mu babadde mu nteekateeka eyatandikiddwawo abo abakwatibwako mu bendobendo lino ery'e Masaka era basisinkanidde abo abaganyuddwa mu nteekateeka eno ebadde abiroko jirali bino bibadde ebigambo bye
sente zotakunoonyezaako nti bagenda kusiba sente zotaweddayo kyapa kuzifuna
tubasomese
nabo bafune sente z'emyuga beekuite empanga naye tugenda kutalaga disi zonna zonna ezikola Greater Masaka nga tubunya enjiri y'emyuga kubanga eyambye abantu ate abantu bagifunyemu tutala abantu baffe tubaje kwa money lenders ababamalako emirembe
bo ababodaboda wabodi abataxi basabye gavumenti bongere mu sente zaabwe zebafuna mu myuga olwesooka okwongera amaanyi kukulaakulana yaabwe era bo bigambo byabwe bagabibwa bati
mbere y'okugenda okwewola pikipiki muloni ate ne bazitwala ko oluvannyuma lwa byonna nga batulemedde olw'essente nyingi ennyo tusaba Pulezidenti Museveni oyongereko miliyoni abiri wakirizibere miliyoni za asatu
naffe tubadde tusabanga ffe bataxi driver Rakai museya atuyambe atudduukirire kuba tuli bubi naffe tukyaga sente tugyeyo emmotoka ezaloni nga zaffe tusaba muzeeyi atuyambe
wadi buddu bad wano tawuli kanso e Rakai.